Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ni I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano I Washington DC muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi bahikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi ni uwanyu, nta mutumirwa wihariye. Twawubahariye ku nama zanyu n'ibitekerezo. Radio Ijwi rya Amerika izizihiza yubile y'imyaka 25 himaze ibagezaho ibiganiro n'amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio yanyu rero yatangiye mu kwezi kwa 7 umwaka w'1996 igerageza guhuza imiryango yari yatatanye kubera intambara n'amakimbirane mu Rwanda no mu Burundi. Muri izo ntangiriro programu yibandaga ku bibazo by'impunzi z'abarundi n'abanyarwanda. Uko imyaka yagiye ikurikirana twagiye twongera ibiganiro mu nzego zitandukanye z'imibereho y'abantu. Muri iki cyumweru guhera ku wa mbere kuzageza kwa gatanu ibiganiro byacu biribanda ku byagezweho n'ibyo Ijwi rya Amerika riteganya kugeraho mu bihe biri imbere. Kuri iyi saha uyu munsi wa gatatu wa buri cyumweru isaha y'ikiganiro cy'ubuzima twayibahariye mudusangize ku byo mwungukiye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mu myaka mumaze mukurikira amakuru n'ibiganiro byayo byerekeye ubuzima. Munatubwire icyo mwumva cyakorwa kugira ngo tuzarusheho kubanogera ku buryo mu yindi myaka 5, 10 cyangwa se indi 25 iri imbere tuzavuga tuti intego yo kunogera abanywanyi bacu twayigezeho. Mbere yuko mbaha ijambo ariko reka mbanze mbamenyeshe ko ejo kuwa 4 tariki 15 tuzakora ikiganiro kuri Zoom, Facebook na YouTube mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga musanzwe mukurikira saa 10 ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Muzabe hafi rero muganire n'abanyamakuru banyu. Noneho tubateze rero amatwi muri ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima ku buhanga bw'ibyuma. Ndabona biteguye kwakira telefone zanyu, rero ntimujye kure. Mu gihe tubategereje rero reka mbonereho n'umwanya wo gushimira abatumirwa bacu mu biganiro by'ubuzima. Impuguke mwese mwafashe umwanya wo kutwigisha no kudusobanurira ibijyanye n'indwara zitandukanye. Nongere mbashimire cyane iyo nkunga yanyu, uwo musanzu mwahaye Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Sinakwibagirwa no gushimira mwe mwese abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, namwe aho muherereye hose mwatubaye hafi muri iyi myaka 25 ishize. Mukanaduhimbira ndetse n'uturirimbo kandi rero twizeye ko muzakomeza gukurikira muri benshi. Reka rero noneho tube twakira uwa mbere ku murongo wa telefone. Ndakeka Anesthete ahari. Anesthete, ndabumva amakuru yawe. Ye, urahagana hehe?
Ni muri komune Mugamba iri mu ntara ya Bururi hasi muri Burundi.
Ahantu ariko hari akantu kameze nk'urusaku birasuma, sinzi niba turi bashe kumvikana.
Hano twebwe ko ubundi ahantu
Okay. Wowe hari ibintu biduha ariko watubwira icyo igihe umaze ukurikirana radio y'u Amerika?
Hambere natangira kwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 25.
Urakoze cyane.
Imyaka 25 sinitse mu buzima bw'umuntu radio niko kuko yemye. Hatanguye mu kintu oye muri kano karere mu gihugu cyacu byari mu ntambara n'ishyano hagati y'ibihugu. Hatanga amakuru y'uko ibintu biri ko biragenda amaradiyo yo hagati mu gihugu yo gushyira ku mutima. Hanini ni ukuvuga ko hari ikintu mu mukobwa yako yo gushyira amasaha cyane cyane kandi yo gusanga iha ijambo ubuzima bw'igihugu.
I'm going to go to the hospital.
Kuna tangu ni kuhumba mwaka wili hindi hiri. Miaka mirongo hiri mwe kamu hiri.
Imyaka 25 si mike nibyo koko nawe imyaka umaze 21 udukurikira ntabwo ari mikeya. Niki cyatumye ushaka gukurikira radio y'u Amerika?
Amerika ishatse nkunda kuyumviriza nuko ya aha ijambo impande zose kuko yavuga impande zitaniranye na cyane cyane mu gihe cy'igihugu cyacu hari mu ntambara yaravugisha nk'abari ku bigo yarwanya leta kongera ikavugisha n'abari muri leta bakaturonka amakuru ari hagati na hagati avuye ku mpande zose.
Hanyuma mu byerekeranye n'ibiganiro by'ubuzima hari icyo watubwira wungukiyemo?
Mu bijyanye n'ibiganiro biha cyangwa umwe ukamufasha kwifuza imbere nk'ibiganiro bereke amagara y'abantu baravurwa bikavugisha n'abantu bitandukanye bamaze kwifuza imbere bakana bishobora kunga umurongo n'ibyo bishobora kugira ngo
Hanyuma mu byo uvuze bijyanye n'ibyifuzo hari aho uvuze kuba bakomeza radio y'u Amerika yakomeza imishyikirano n'abayobozi ku buryo ijwi rya Amerika ryakongera kuvugira ku butaka bw'u Burundi. Ni icyifuzo cyawe, ni icyifuzo cyiza kandi ndumva ibyo biganiro birahari kandi bizakomeza, twizere ko bizatanga umusaruro mu bihe bya vuba. Hari ikindi wifuza mbere yuko nkureka ugakomeza uko wari urimo cyangwa tugahabandi ijambo?
Ndimusaba ijwi rya Amerika ikiganiro muri giha ijambo abenegihugu kuko coba mu masaha iri imbere gato cyangwa bakacongereza kuburyo nk'abanyagihugu baba bavuye ku mirimo bashobora kugira ijambo mu kiganiro muri rusange, kuko nk'ubu urabona baracyari ku mirimo ntibarashobora gutaha ubuki kuvura iradiyo uri ku mirimo naho ubona biba bikora.
Wowe ku giti cyawe, wowe isaha wakumva ikunogeye cyangwa se wumva yanogera benshi mu bo uvugira ni nk'iyihe?
Ni nko guhera nk'isaha imwe z'ijoro kuduga aho abantu baba batekanye bavuye ku mirimo.
Saba z'ijoro si ubwo abantu bo ntibaba baryamye?
Oya, samoya ni ukuvuga
bisinesi. Samoya z'umugoroba.
Z'umugoroba.
Aho ngaho naho hari ibindi biganiro tubagezaho, nizere ko ubwo iyo saha iboneye uko byo mwamubikurikira. Ariko icyifuzo cyawe ndacyanditse zakigeza ku babishinzwe, ubwo bazareba igishoboka.
Murakoze
cyane nawe Aniseti. twakire noneho Vianney uranyumva
ndabumva
yee urakomeye se
ndakomeye
yo kurahagana hehe
ya ndahana bitamuka ekomene kabeze muri zona mubona
yee nawe uri mu Burundi wowe wifuje kugira icyo uvuga kuri Radio Ijwi rya Amerika nabasabye ko mwatubwira ibiganiro by'ubuzima icyo byabafashijeho nagira ngo nguhe ijambo umaze igihe kingana iki wumva Radio Ijwi rya Amerika
ego cyane 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 ntabwo ko baramutsa
yego natwe turagusuhuza
ego hanyuma ndashimishwa n'ibiganiro mugusikiriza nibuka kuva intambara itanguye mu gihugu mwarabaye hafi abanyagihugu ndetse mwanatanga n'ijambo imiti yagwana yafasha rero abanyagihugu kumenya ibiko birava hanyuma ikindi kintu nshima mwakoze ni uko mwashoboye gutanga ijambo haba kuri Leta y'u Burundi kuri n'imigwi yariko irarwana muri birya bihe rero nabifashe nk'uko umenga narabaye agahuza kuko ubu n'uriya yaronse hashyize ibyumviro bigatuma uwamenya ati unyashaka iki ujya nabashaka iriya ibyo rero byarafashije cyane kugira ngo amahoro mu Burundi aboneke ibyo turabashimira cyane kandi uko mwamye n'ubu mubandanye mushyira imbere umutima wo kuza abatumvikana hanyuma hari n'ibindi biganiro mushyikiriza ibiganiro iterambere iby'ubuzima bw'abanyagihugu nanjye ndabishimisha ni ukuri ndabakeza ndabakeza ku imyaka 25 iheze mushyikiriza ibiganiro n'ubundi Imana ibandanye bazigama ibandanye bajya imbere kugira ngo ibyo ba mwatanguye mu gisozere neza
ndagusimiye cyane rwose Vianney urakoze kuri kutwifuriza umwaka mwiza nako imyaka 25 myiza yubire nziza ubutubwira uti mwabaye abahuza rwose birashimishije kumva ko hari intambwe umuntu yateye cyangwa se igikorwa yakoze cyafashije nagira ngo none nkubaze by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima turimo kuvuga muri aka kanya icyo wumva wifuza noneho aho wumva twashyira ingufu icyo wumva gishobora kuzagufasha kurushaho mu yindi myaka niyo yaba 25 iri imbere tuzagenda tubigeraho buhoro buhoro icyifuzo cyawe
nakoze cyane kuba icyo kibazo ndiko ndaraba muri kino gihe kumva neza ya Dirigi ya Amerika muri kano karere ndetse nkaje ko ari mu gihugu cyose nakwifuza rero ko umudage w'igihugu cyose bishoboka nimba byokunda musubire mu samiziya samiyane kutaka bw'u Burundi tutunezera kuko ibiganiro mwatanga yadushimisha cyane kandi yadushimisha naho yadushikira nk'uko tubyifuza rero mugageza mukambasha nguvu ndazi ko Leta y'u Burundi nawe ni mubyeyi ni Leta mbyeyi ni Leta nkozi murakuja hamwe kugira ngo ibiganiro mushikiriza dushikire byoroshye kuko turabikunda kandi turanabakunda
natwe turabakunda rwose niyo mpamvu twifuza kubanogera igihe cyose no kubageraho igihe bishoboka ibyo biganiro koko uko bivuga birakorwa kandi turizera ko umusaruro uzaboneka bidatinze nk'uko nari maze kubibwira undi muvandimwe uri ya Niseti wari umaze kuduhamagara mbere ndagushimiye cyane Vianney
yego murakoze cyane Imana ibahezagire
yego namwe Radio Ijwi rya Amerika yego wari ugiye kugira icyo uvuga Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro cyerekeye ubuzima ariko ubu noneho n'umwihariko wanyu wo kutubwira icyo ibiganiro by'ubuzima twabagejejeho mu myaka 25 ishize byabamariye n'icyo mwifuza ko cyakorwa mu bihe biri imbere kugira ngo turusheho kubanogera duhuze n'ibyo mwifuza. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Elize. Elize, uranyumva?
Ndakumva neza.
Namahoro.
Namahoro.
Urahagana hehe?
Nkuko warubivuze nitwa Kwizera Eliezeri, nkaba ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, ubwo ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru nyine nk'uko ndikubwiye. Ariko by'umwihariko nko mu kagari mereye mukangira amazi mu mudugudu wa Gasovu, ikiganiro cy'ubuzima nk'uko bivuze ni ikiganiro cyagiye gitwubaka cyane, cyane cyane ko mwagiye mugenda mudutumira abantu bamenyereye ubuzima bakagira bimwe na bimwe badusobanurira. Ariko nko mu myaka 25 ishize nk'uko Ijwi rya Amerika mu kirimi no mu Kinyarwanda imyaka 25 ishize njyewe narabashimiye cyane, yaba uretse no kuba ikiganiro cy'ubuzima mwagiye mugitegurana ubuhanga bwo mu rwego rwo hejuru, ariko noneho ndasaba ko nibura ikintu cyaziyongeraho ni ukuduhamagarira za baganga, kuko b'indobanure b'imborano barusheho kurushaho n'abapimire mwagiye mugipimira nabo ntabwo navuga ko batari bashoboye, ariko noneho n'abandi baba bisumbuye kuri bariya nibo bazajya baboneka muri kiriya kiganiro cy'ubuzima, hanyuma noneho byanashoboka tukababaza ibibazo cyane cyane ko tuba dufite n'ibibazo bimwe na bimwe ku buzima tuba dukeneye kugenda tubabaza hanyuma tugasobanura.
Elize, rwose ndabibonye ko watwandikiye kuri Facebook, atwandikiye inshuro nyinshi, sinzi niba watekerezaga ko turimo gutinda kuguhamagara kubera wanditse inshuro nyinshi, ni cyangwa se watekereza ko twageze mu kiganiro. Utubabarire, ntabwo twari twagatangira ikiganiro, twari twasabye amatelefone nibwo wanditse. Ndagira ngo rero ngumwanya noneho winigure nk'uko wabyifuje, umbwire nk'abo baganga b'indobanure wifuza ubwo ni nk'abameze gute, kuko bivuga twagiye tubatumirira abantu batandukanye, inzobere, abantu bashinzwe kuvura indwara izi n'izi, abashinzwe kuzikumira. Nsobanurira gatoya kugira ngo mbashe kumva neza abo mwifuza bandi twakongera ku butwa dufite.
Nugera nk'ubu ngubu nk'ubu mugeze gutya nk'ibi bya Amerika, dore ko mugera kure nk'aho tuba tudashoboye kuba twagera twebwe, ariko tukaba twashobora nibura nk'ubu mugatumira wenda nka Tobe Nsanzimana n'ubugere, hanyuma noneho tukaba twamubaza n'ibibazo, urabona nk'uko nk'ubu Covid imeze nabi tukaba twamubaza ese bihagaze gute, ibindi byifashe gute, ibyo tuzi ko nko mu Rwanda dufite indobanure yeze kuba n'abaganga bacu bakora ubushakashatsi batwabona n'imiti yacu ko turiho dutegereje yo mu mahanga, ndetse naho ngaho nagarisha.
Ndabyumva. Umuyobozi w'ikigo cy'ubuzima w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC Sabin Nsanzimana twaramutumiye, icyo akora yagiye agira uruhare mu biganiro byacu bitandukanye, rwose ndanabimushimira. Atari yaba n'umuyobozi yaratwitabaga akaduha ibiganiro bitandukanye, n'ubu kandi n'abanyamakuru bacu bari mu Rwanda nabo baramuvugisha, natwe twaramuhamagaye akajya tuganirira hano mukamubaza ibibazo. Gusa muri ibi bihe nk'uko mwabibonye hari aho twari tumaze dufitemo ibibazo muri iyi Covid, aho tutabasha gukora ibiganiro mwebwe mushobora kugiramo uruhare, navuga direct kugira ngo mwibarize nk'uko nguko. Ariko uko iyi ndwara izagenda igabanuka cyangwa se uko tuzakomeza kugenda dukorera muri studio tukabasha kubakira mwese, ndumva icyo kibazo cyawe cyangwa se impungenge zizakemuka.
Ikindi nacyo k'umwihariko ku makuru yo amakuru n'ibisaba, kuko natuzaniye n'iya videwo tureba uyu muntu utumwe muri Afurika yose, iyo nayo n'indi ntambwe mbona mwateye mu myaka 25 ishize, ariko nanone mu yindi 25 iri imbere tuko kuri amunika wewe yamwe no kibiri cyangwa sikarizwe no kuri 5 mu kitwa yazabara kandi kanu keza noneho na meri ya mwanya za kwoje na mbote kumakura kwa kile na tuwa na atibiza ho
ni mnyandi
ni mnyandi wabona mwenye mkuru dukunda ni chigari mkuru kuri kizi minotamu mwani minotamu tesani urumba nda mutiyo ngeri mimi ya kumakunya mitani hili ngeri na nani ya kusha kwa alima nono ila kujoyo ano semanga aze mwesema Afrika liko nao kwa Afrika ile mbe nahara mwesema nge hindi ni makami siya mateja usho ni nono kwa na nisha mwesema ura jihama
yee haa chiba kwa usevi vyo setu za visuzuma anima turewe alia makuru yu munotu mge na abugu techele zaenda makuru yu kuisi changwa ahandi twakoramo undi munota umwe no uriya munota umwe kabuguma kuri Afrika gusa urumva iminota 5 ariyo mwakoshimira
imambo mbuga iminota 5 urumva uriya munota ubane ugereke ya Afrika ariko igaye iminota 2 cyangwa 3 yashobora kwinjira mu kitwa ibona noneho ayo ku isi yose ni muri zina twarenze muri Afrika tukabona noneho nibura umuntu yana mwenye amasiri mwoto jisi yo sekuineze nona uki kaiba na mwenye saanje akari mafika yoni
kita chelizu cha wergo se chono vikan
nijinasaya kubajezao nikuine ni ukonto uri wakama kakari hindi uko kani hindi masagana uko za mwudise uko na hachi mwuto uri uri ya nare alakulichi uge ya amerika uri ya arige zungu atanye kugenda tuvuga na kuri telefone bitashobokaga mu minsi yashize ariye nawe tuzavuga na buriya
nabo ya bizakunda bizashoboka rwose nejo uzabo hari nabwo ushobora kuvugana nawe ejo nidukora zoom nubishobora uzaze umuganirize cyangwa uganire nabandi
banyamakuru kuri Amerika ndari kurikira gatanu kuri gatanu ibiganiro byayo ntabwo bizabinshikanye ndari kurikira
nuko ndatumika ariko saa 10 ejo nkuko bisanzwe muri mu mwanya w'ikiganiro muri isanga nawo nuwanyu muzaba murimo kuganira n'abanyamakuru
sawa murakoze cyane
link weya birashoboka rwose keretse iyo telefone zitonani ari kubundi birashoboka ubwo link ya y'icyo kiganiro uzayisanga kuri Facebook
icyo kiganiro cyeshe abantu bahamegisha akarere kacu karurimbo rebye bategenda tubakurikira cyane ko mba numva n'abandi bagenda babakura bakababaye gatanu kuri gatanu
rwose babwire bajye baba hafi turabakunda mwese tuzajya tubaha ijambo ndagushimiye cyane.
Ndakora gatine no imiganiro byo mu Rwanda mwana byonyereye kuko imyihariko ye n'imyinshi ni imyaka 25 niyo mpamvu twiteze none ibyishimiye mu myaka 25 y'imbere nk'uko bamwe bivuga na nagiye mbona ibiganiro byagiye byongera nce n'ikintu cyagiye gituma ibi biganiro ka tubyumva kurushaho ugasanga yuko noneho ni radiyo yacu ubu ngubu twabaye banywanyi banyu nk'uko mubivuga
ni radiyo yanyu rwose. Urakoze cyane ze kwizera irenze ari kwizera ndagushimiye ubwo komeze dusuhurize nabo bandi aho ngaho iwanyu badukunda n'abatadukunda nabo uzabasuhuze twe turabakunda kandi nabo bazashyira badukunde. Urakoze twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho twabahaye umwanya muri iki gihe muri iki cyumweru Ijwi ry'Amerika ririmo kugenda risubiza amaso inyuma mu biganiro mu myaka 25 ishize ribagezaho amakuru n'ibiganiro uyu mwanya rero ni wo twabahariye mwebwe abakunzi cyane cyane b'ikiganiro cy'ubuzima kugira ngo mutubwire icyo ikiganiro cyabamariye yaba ari ikiganiro muri isanga yaba ari ibiganiro bigufi byerekeye ubuzima icyo byabamariye nicyo mwifuza ko twakongeramo cyangwa se twahindura aho mwumva twashyira ingufu kugira ngo turusheho kubanogera ntibibabuze cyakora no kutubwira ni ahandi mwumva hakenewe ingufu mu bindi biganiro tubategurira nk'uko uyu muvandimwe avuze nk'iriya uriya munota umwe w'amakuru yo kuri Afrika kutwawongera n'ibindi bitekerezo byose bitekerezo byanyu turabyakira reka rero mwe mwumva aka karirimba hanyuma ubwo mukanye turaho turongera twakire abandi bakunze ijwi rya Amerika
Fisha barabara, barabara ya mapenzi. Tie kwa mana ta homba, tuwe kutu.
Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga umwihariko wanyu wo kuri wa gatatu n'ukwakira ibitekerezo byanyu n'inama tusubiza amaso inyuma tureba imyaka 25 ishize Radio ijwi ry'Amerika ibagezaho ibiganiro cyane cyane ikiganiro cy'ubuzima aricyo turagezaho buri wa gatatu nagira ngo rero turebe icyo cyabamariye n'icyo muteganya cyangwa se mwifuza ko twabagezaho mu myaka iri imbere ku murongo wa telefone muri aka kanya turi kumwe na James uranyumva mwiriwe neza yego urahagana he
Bujumbura
mumeze mutahonga
namahoro biragenda neza
imana ishimwe ye umaze igihe kingana iki wumva Radio ijwi rya Amerika
njyewe nisanzwe ndamaze nk'imyaka
n'imyaka irindwi wumva Radio ijwi rya Amerika yego tubwire rero by'umwihariko ikiganiro cy'ubuzima hari icyo cyakugezeho hari icyo cyakumariye hanyuma tubwire n'ibyo wifuza ko twazabaganiriraho cyangwa se twazabategurira aho twazashyira ingufu mu bihe biri imbere
yego mu bisanzwe icyo cya Amerika ibintu byagiye biyita ko cyane cyane byitaye ku mutekano amagara y'abantu sibano hagati y'ibihugu muranyumva
turakumva
ego ibyo bijyanye byaragiye bidufasha atari hakera cyane cyane kubyerekeye umutekano ubitaye bice hagati mu gihugu narabivuze haba mu Burundi mu Rwanda cyangwa muri Afurika n'umubano w'igihugu mwaravuze ko cyane ariko rero hariho ibintu mutigeze mwita ko mudufasha ntiyagaruka byerekeye imbere amashuri imico yagira atituka ubumenyi amashuri agenda atituka ibyo ni byo bituma mudukora ko cyane urabika
byerekeranye n'indero
bashaka yuko iyo kintu rero navuga mubyikorera ko cyane cyane kigisho mu mashuri kuno ubumenyi bagiye batituka mu gihugu murakoze
urakoze cyane James yego hari ikindi wumva wifuza mbere yuko tukureka ukajya mu bindi
yego cyane ko ubuye dusigaye tuyumvira bitari tugoye nk'ino mu Burundi duca ku mawatsape cyane ku mirongo yashutwe twashaka yuko mugasubira mu mugakwira kandi ati mu gihugu burya mbaga ngiye kuba twashikiriye ku mwanya ibitelefoni dukoresha bose murakoze
urakoze cyane James icyo cyifuzo gihuriyeho n'abandi benshi barimo kuvuga rwose bati murebe ukuntu mwakongera kumvikanira ku butaka bw'u Burundi birahari ibiganiro imishyikiranira hari utwizere ko bizakunda urakoze cyane twakire na Wilson uranyumva
ego yandabumva
n'amakuru ki
ni meza
umaze hari igihe kingana iki wo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika numvuga ko maze nka imyaka igera kuri ine ine ndabakurikirana nkurikirana cyane cyane ikiganiro muri Sanga
mu biganiro muri Sanga rero harimo n'icy'ubuzima ari nacyo twibanzeho uyu munsi ariko ntabwo nakubuza no kuba wagize icyo uvuga ku kindi wifuza gishobora kuba cyafasha Radio Ijwi rya Amerika muri rusange gutera imbere kunogera abakunzi bayo ubwo kiri icyo tubwira ijambo ni ryawe
ego murakoze cyane ubwa mbere ho nashaka gushima ku kiganiro cy'ubuzima mpora mukoresha kuko ni ikiganiro gihora gifasha cyane cyane kugaruka bwumviriza biradufasha cyane kuko hari ibintu byinshi duhora twumva muri icyo kiganiro
yego turakumva
ego hari ibintu byinshi duhora twumva muri icyo kiganiro nk'ibyerekeye amagara cyane cyane muri iki gihe cya covid aho mwahora mutumira abantu bakatubwira uko umuntu ashobora kwifata uko iyi ndwara imeze apare y'ibyo hari n'ibindi biganiro hari abatumire muhora mutumira bikadufasha cyane cyane bikatwungura ubumenyi tukamenya ingene dushobora gufata neza amagara yacu novuga muri Isanga cyane cyane no mu biganiro byinshi bikunda gukora ku buzima biradufasha cyane kuko bituma twunguka ibintu byinshi tutari tuzi
urebye imbere noneho urumva ari hehe twashyira ingufu mu bijyanye yenda dufashe nk'ibiganiro by'ubuzima ariko niba hari n'ahandi naho uraza kutubwira
cyane cyane ku biganiro by'ubuzima mwoza muratumira cyane cyane novuga aba specialiste babiminujemwo kugira cyane cyane mu ndwara zikunda gufata abantu benshi muri rusange izi ndwara z'amadiyabeti izi ndwara zishi batavu n'indwara zo mu mutwe cyane cyane kuko nazo nyine n'indwara abantu benshi badakunda kuvuga mu majambo make mwogwiza cyane cyane ibiganiro bivuga kuri izi ndwara abantu benshi ba novuga binyoha sinzi ingene nobishyira mu Kirundi abantu
batitaho cyangwa batazi
ego kuko ni do cyane cyane usanga zonona amagara y'abantu bukebuke abantu bakagenda barononekara bukebuke kandi batabizi kuko hari nk'izi ndwara zo mu mutwe cyane cyane izi za depression izi ndwara zifatira mu bwonko abantu benshi usanga batazizi ariko babimenyekare kumbure byari kubafasha kwikingira cyangwa gukingira abo bari kumwe
abatinya kuzivuga kuko ba kore bitewe n'ukuntu bashobora gufatwa muri societe benshi umuntu yavuze ati mfite ikibazo mu mutwe hari uburwayi butandukanye ariko umuntu bakamuhindura umusazi ugasanga atinye kwivuza ibyo uvuga nibyo birumvikana ya tuzabigerageza rwose ndumva huje no wigeze kutuhamagara mbere Elise avuga ati abaganga b'indobanure turatekereza ko bizakunda bizashoboka kandi bikagenda neza uko tuzajya tubasha gukorera mu ma studio
ego hama ni ikindi kintu nashaka kubasaba naho kitajanye n'iby'ubuzima cyane cyane nibaza ko abantu bumviriza benshi bumviriza ijwi rya Amerika abenshi n'ugwaruka nk'uko no muri ibi bihugu byacu population nini usanga rugwaruka ugwiza cyane kandi ibiganiro by'ugwaruka kugira ngo ugwaruka rwitishanye ugwaruka rushobore gukarihirizanya ubwenge no muri ibyo biganiro nyine by'ubuzima naho nyine mukazamuribuka nk'abantu baba baraciye muri izo ngorane nk'umuntu yagwaye iyo ngwara akayikira akaza kugira ngo ashobore guha umuco uwitinyutse kubivuga urumva ko bishobora gufasha abandi cyane cyane
urakoze cyane ibiganiro harimo ibiganiro byinshi tuzajya dushyiramo ingufu naho ngaho tuvuge ku biganiro by'ubuzima byerekeye n'urwaruka hari ibindi biganiro birimo na Ezro nikunda kuvuga ku biganiro ku bintu bitandukanye ku bibazo bitandukanye by'urubyiruko n'indwara nazo zizamo ariko ubwo umuntu yabikoraho na byose nta kibazo
ego murakoze cyane
urakoze cyane nawe ubwo mbere yuko ugenda niba hari ikindi bifuza ku tugezaho wakitugezaho hanyuma tukakureka
ego icyo norangiza mvuga nuko dushimira cyane ijwi rya Amerika kuko riratuma twegerana riratuma tumenya ibibera mu bihugu byacu biratuma tumenya ibibera hirya y'u Burundi hirya y'u Rwanda nukuri ni radio novuga yafashije cyane abantu benshi yaba muri ibyo by'ubuzima yaba muri kumenya amakuru yayo hirya no hino noshimira cyane radio y'ijwi rya Amerika kuko novuga muratuba hafi cyane urakoze
cyane Wilson namwe mukomeze kutuba hafi kuko ntabwo tudafite inkunga yanyu mwese ntacyo twageraho ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe
Jangan kusita ubugaro babuguma mu kusanya sawa siwa kutakula you must be tobola munange kunuhunenga kubisinange nzaka mutolani nawe kubalira mebiro jitale nzenali na kwa wala munegwe kwenyo exceptional
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umwihariko wanyu uyu munsi ariko mbabwira ko nejo tuzaba turi kumwe tuzabaho umwanya mukaganira na banyamakuru b'Ijwi rya Amerika ejo isa 10 tuzaba turi kuri Zoom mu kiganiro kuri Zoom na Facebook na YouTube ubwo rero muzabe muri hafi link y'icyo kiganiro muzayisanga kuri Facebook nagira ngo rero nkuko nabibasezeranije ko mbaho ijambo muhamagare cyangwa se muduhe nomero zanyu abenshi murimo kutwohereza ubutumwa bwanditse ariko ndibwira ko byaba byiza muduhaye nomero tukabahamagara mukisanzura nkuko uyu mwanya twabateganyirije hari Donatien Umuzuke hatanga niba twumva nawe ushobora kwandika ukavuga igitekerezo cyawe wavuze uti mbifurije kuzagira yubire nziza kandi muzahora muri abambere hashtag VOA radio yacu ndagushimiye cyane duhe nomero zawe rero tuguhamagare hanyuma nawe wivugire igitekerezo cyawe hari Juan Matata Kudusi w'u Rwanda yatese mwakora iki mu gihe umuturage avugiye kuri radio akavuga wenda ibyo abona bitagenda bitewe naho atuye nyuma bikamugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi murakoze hano mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari turi kumwe urakoze cyane Juan nawe ndibwira ko umuntu atagombye kuniganwa ijambo ariko ubwo niba wifuza kugira icyo uvuga ushatse wacyandika niba wumva ufite impungenge z'uko icyo wavuga gishobora kuba cyakugiraho ingaruka ariko ndizera ko ntawe wabubeshyera uramutse uvuze undi ni Aniseti havugiye yaremye we yaduhaye nomero nizere kuri hafi Aniseti twavuganye uyu nguyu Aniseti abandi rero mube hafi nka bizoza James Byizigiro waduhaye telefone ariko ntabwo uri hafi Omar nawe turimo kuguhamagara telefone yawe yacitse ariko ntabwo urimo kongera kuyifata mukomeze rero mube hafi yacu muri kiganiro tukomeze tuvugane ku bijyanye na Radio Ijwi rya Amerika imyaka 25 imaze ibagezaho amakuru n'ibiganiro ku murongo wa telefone bambwiye ko hari Efron uranyumva?
Efron, ndakumva cyane.
Yee, uramahoro?
Muraho neza, muraho neza.
Yego, urahagana hehe?
Ngewe urubonekaye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro.
Mhm.
Ubwo ni intara y'Amajyepfo.
Yego. Mu Rwanda.
Yee, mu Rwanda. Noneho.
Eh.
Bo, tugiye kuvuga gushima ibyo Ijwi rya Amerika itugezaho nibyo kwishimirwa cyane ni ukuri kw'Imana
nibyo urashima iki rero
muvandimwe muduha amakuru nyayo muduha amakuru y'ukuri ngo ibibuka ikintu Thomas Kamirindi yigeze kuvuga yifata mu mutwe ngo radio Ijwi rya Amerika yitangiza ngo yari yiyemeje kuzajya ivuga amakuru ameza n'amabi ubwo wenda urugero wenda amabi urugero wenda naka yapfuye naka bamurashe ibintu bibye ndese mutagiza ko mubogama
cyangwa mbwa nuko aba ari ukuri amakuru ashobora kuba ashimishije cyangwa se ababaje ariko yose ni amakuru agomba kuvugwa
noneho yukuri nino nisi genda rwaye nanapfushije umuntu zindi mwe na data wacu
nihangane
kwa gatanu yarapfuye ariko nta kundi nuko
genda
rwaye cyane noneho
wagerageje kwivuza ariko
nigamye malariya basanzemo malariya ariko ekigane bambwira ko ariyo nari indwaye ariko malariya barayoye imiti narayifashe ndanayigerereye rwose
ukomeza komereza aho rwose uyifate neza uko babikubwiye
mureke n'imiguru bimbonye akaye kukuvuga
oya rwose ubwanjye ni uwawe
ejo bundi nimbarejo bundi hari umunyamakuru wanyu uri kuba mu majyaruguru ibyo mu bice by'iyo ngiyo ruguru iriya ngo babumva bakoresheje interineti ese twebwe efemu yayo ijana na kare n'ibice bitatu turayumva neza
mwe mwagize amahirwe
ese kuki hariya efemu yayo itagezeyo
kuki itagezeyo
ku kuki bo barinda kuyumvira ku interineti baguze mega cyangwa twebwe rwose turamva cyane umva mana yayo
mba rero ubwo ni ubushobozi ni iminara ni hari ibibazo nyine hari benshi ibyo aribyo byose kuko hari benshi batatwumva n'uwitwa Joseph Nzabimana nawe yavuze ati ibyo mudushyikiriza biratunyura ariko hari aho umuntu agera ntabumve nko mu karere ka Burira urumva rero ikibazo kirahari ariko turizera ko kizakemuka mwe mwagize amahirwe
twagize amahirwe pe noneho reka njye mu bundi hariya nanatoreyo umunywanyi wanjye twabanye 2013 yana saa kumi nyarwanda karamujyanye ubu yitwa ndibuka ko yitwaga Samuel Samuel rwose yari umunywanyi wanjye w'i Burundi yagize atajyana umunyarwanda akazi ariko nyine baramumuhaye ntabwo ari uburyo bwo kumushimura
nari ngize ngo uramufuhiye ko yamugutwaye
hoya urumva twatwarambitse indi ni turagenda i Burundi mutambukanye iyo ndi ndumva Ingabire Sara iwabo turaturanye rwose turaturanye
nuko uramusuhuje ku ijwi ry'Amerika
ndamusuhuje ntabwo sinumva rwose ntabwo akenera akamusuhuje impamvu
ntabwo nizere ko akumvise azakagutere rero
noneho ukomozeho ko muvuga ngo twebwe tubumvira ku ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ko ngo bayihagaritse ngo nimba ngo babumvira kuri software iyo mirongo migufi niko kusige ko yancanga
iyo mirongo migufi niyo short waves nyine hari FM hakaba niyo short waves bo batwumvira nk'ubu barimo kutwumvira kuri 2019 na 2022
ubwo niyo mirongo migufi
ni mirongo migufi
yego ubwo ndakeka nabo i Burundi barumva cyane ndabizi neza cyane rwose
baratwumva bibagoye nyine ko mu mirongo migufi ntabwo ari kimwe keretse ababasha kumva amakuru banyuze yenda nko ku bituruka mu Rwanda ariko ku mirongo migufi hari igihe bigorana turizera ko ikibazo kizakemuka
ndabyizeye rwose mugomba mana yanjye ndabakunda cyane maze ndumva naratangiye kubakurikirana na kabiri ariko ntabasha
kubandikira tutabasha kuvugana kuko icyo gihe nari ntarajya no kuri Facebook ariko ntanjye kuvugana namwe zo bundi ebere na n'icyenda gusa
ikoranabuhanga ryoroheje ibintu mwandike muduhe telefone dushobora kubahamagara ku buryo bworoshye kurusha uko mwebwe mwaduhamagara ushobora kuduhamagara ugasanga undi muntu ari ku murongo nawe bikaba byagutwara n'amayinite yawe ibyiza rero nuko mwaduha telefone tukajya tubahamagara
yego njya numva ngo uriya muvandimwe wanjye aho ngaho muri Amerika upasi ngo yarapfuye muvandura muntu yarambabaje nari ntarasenge ariko nge aho mumenye nkakunda n'ino njyana yarambabaje cyane cyane ari kubyumva
niko no mu buzima se ko ariko bigenda ni ukwiha kubyihanganira nabyo nyine ubwo nta kundi
cyane cyane buriya hari bano bantu tujya kureba mu mafilime nka ba Dominique Toretto uwo bita John Statham abo bantu baracyariho
aho ngaho naba nkubeshye kuko ndumva abo ngabo uvuze ntabazi keretse ari ibintu nashakishije reka twibande ku kiganiro ibwo hari nk'ibyo bya filime cyangwa indirimbo cyangwa ibindi urumva ko bishobora kugira umwanya wabyo hanyuma se icyo wifuza ko aho wifuza ko twazashyira ingufu muri makeya kugira ngo dukomeze duhe n'abandi ijambo ni hehe
yego bavandimwe ahantu cyane cyane muzashyira ingufu muzagumye mushyire ingufu mukino mwiyemeje kutugezaho amakuru mutabogamye nta buryashya mukadutukumburira ndakubwiza turi ni radiyo nkeya zibasha kuvuga amakuru yimbitse neza agezeho nta bubogamyi icyo kintu muzagumye mugishyireho imbaraga
njye rwose niyo ntego yacu
ye kandi nanasoza nkitumira kuri perezida wacu Paul Kagame none saza arashoboye cyane nyuma y'ibyago twagize bya jenoside bikatugira bikaba mu Rwanda nyuma yabwo umutekano wose abanyarwanda nibyo turiye kubiryana ibyo turiye kubiryana umutekano urahari rwose ikintu cyo aha hantu ndahababereye rwose umutekano urahari
tugushimiye cyane rero ubwo tuze ko ubutumwa bwawe wabwumvise ye urakoze cyane
ni wanyu Thomas Kamirinda ati amahoro
mukubwirire gutyo
amahoro cyane akikomerezaho
ndamubwira rwose
yewe nyine n'abanyamakuru banyu mwese mugumye rwose muhasubera aho hantu mukigeze rwose ibyiza
sawa
gukora
ejo zaburi hafi nyarutsa nyarutsa hanyuma hari undi muvandimwe nawe utegereje muha akanya telefoni itamucikiraho
mumbabare mbabwire ko nyine muvandimwe ukora agasaro kabuze nigeze kumwohereza nimero y'umuntu azampuza nabuze 2009 iteka ko yaba ari hanze mu bihugu byo hanze
wandikiye
nari namwandikiye ati umwohereza iyo nimero azamuhamagara mpuze nawe tungane urabona ko twebwe guhamagara hanze ntabwo biba bikoroheye kandi n'ubukene bwa kuriyo ntabwo biba byoroshye
hashize igihe kingana iki
agiye umuntu
oya wanditse kuko ubwo niba
hashi nabikishije kuri
Facebook
ya Facebook yanyu hashize ukwezi ko kuri mu rwego
Ubwo impamvu nari mbivuze gutyo ashobora kuba hari abandi bari baje mbere ariko yaba yarakumenyesheje ko yabonye ubutumwa bwawe niba atari yagusubiza ubwo ntabwo ubwo butumwa kuri Facebook yabubonye wakwandika no kuri radio yacu @gmail.com ibyo byaba byoroshye
ikoranabuhanga mbashije ni Facebook ntarindi.
Okay, wongere wandikeho hanyuma uri bububone mbere arahita bumwoherereza. Ntabwo yakwirengagize rwose ndabizi neza hita asubiza umuntu akamubwira ko yabonye ubutumwa bwe hanyuma bitewe n'akazi abafite nyine ko gushakisha abandi babanje ubwo bikaba byafata akanya gatoya ko mbere yuko akugeraho ariko rwose ndakwijeje ntabwo yagutererana.
Ndongera mu kanya mwandike.
Urakoze cyane.
Murakoze bya Amerika kandi mbari inyuma y'isabukuru ya kamisiyo y'Amerika.
Urakoze cyane rwose Efron.
Efron mu murenge wa Butare mu karere ka Nyanza.
Ukire vuba kandi ukomeze no kwihangana kuri ibyo byago wagize. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tujye nanone ku murongo wa telefone twakire Louis Michel
nakumva Engeni
wiriwe neza
aho Engeni
yego ubite se ko watwibagiwe ubushize ntago wigeze usa kandi bari mudatengwa
Ntabwo nkubise neza bije ni cyumbiye.
Wenda ndavuze nti ubushize ntabwo ntiwahamagaye mu kiganiro kandi bajya guza kenshi. Ntacyo nagira ngo yari ugutebya ngaho nyibwirira.
Ahantu hari akabazo kavutsemo nzakakubwira atari kuri uyu munsi. Ahubwo uyu munsi agira ngo nkubwire ni. Yuhira nziza y'imyaka 25 ije ni n'abagenzi bawe mwese.
Ndagushimiye cyane.
N'abayobozi ba VOA.
Yee.
USA ubwayo. Yemeye iriya radiyo yayo ikaduha uyu mwanya ungana gutya. Mumbwire abayobozi ba USA muti bravo. Yee.
Perezida Biden yakumvise. Ngo urakoze cyane.
Biden, bravo. Nano Egeni.
Yego.
Ndewe rero. Ndewe, natangiranye nayo mwana y'imyaka 25.
Nibyo.
Yego.
Ndagushimiye cyane.
Buri muntu abanza kwitonda ukabanza ukumva umuntu ugiye kuganira nawe imikorere ye ibiganiro agiye kukugezaho ndakunze kubona bitomoye nibwo ni nagize gutya ndaza kumugaragaza
yoza we
yego icya kabiri eje ni ndewe ndumva nta kindi cyo kuvuga nakubwira gusa ndi ntabwo nakubwira ngo iki kiganiro kiniki oya ahubwo jyewe uzareba mu itangazamakuru ubuse ntari itangazamakuru nakubwira ngo uzaba itangazamakuru kuri kiriya ngo uzaba itanga ibiganiro gutya jyewe mbona ibiganiro byose mutanga kirahwite ntabwo nakubwira ngo ahanaha ikiganiro kiniki cy'ubuvuzi ikiganiro no ibiganiro byose jyewe itanga n'ibiganiro bizima bikosoye bimeze neza cyane ahubwo ndakubwiye ngo muri imyaka 25 iri imbere mukomeze mutya.
Ndagushimiye cyane rero Rubimiseri. Amasaha aratujyanye ndumva twabiye
nongera akantu gatoya ka gatatu konyine
agasogonda gatoya kuko igihe kiragiye
ni bugufi ngiruka ntari mugenzi wanjye ndetse ndakubwiye yitwa nde yitwa Kabano yari amenya ati uzambarize kuri VOA nabuze umuntu wanjye none nanyuye muzenzero kugira ngo ngere muri kiriya kiganiro agasaba kaburaga
uzamubwire yandike Rwimiseri
hanyuma ndababwiye nti bravo imyaka 20 yuhire nziza hasigaye imyaka 25 iri imbere yewe ntabwo nzi ko icyo gihe nzaba ndihari ariko nimba
nzakomezanya urahokoze cyane ruri Michelle uzabo hari reka ngushimire nshimire nabo twari kumwe mwese n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma kandi mbararikire ejo saa 10 mu kigano muri sanga muzabe muhari kuri Zoom tuzaganira n'abanyamakuru bijwi rya America mukomeze rero kugira ibihe byiza mbifurije ubuzima buzira umuze ndari kumwe nange Eugenia Mukankusi.